isi naftaana koday oo damcaa eryaya uba jeclaan murayne ha aadinda meel kaleeto isi naftaana koday oo damcaa eryaya uba jeclaan murayne ha aadinda meel kaleeto jacaylka ku aamin lafta qalbiga ku abuur dareenka ubaxa aan beeray maanta ha aasina adigu muuji ogsoonow inaan ku jeclahay ana love you more than my life ana xibbak ya xabiibi maku benda miimsana waa ujeedada caashaqayga ogsoonow inaan ku jeclahay ana love you more than my life ana xibbak ya xabiibi maku benda miimsana waa ujeedada caashaqayga balamaha dhexdeena taan erayada jacaylka ammaan tiriyoon ku heeso obaal marxiisahayga adkee balamaha dhexdeena taan erayada jacaylka ammaan tiriyoon ku heeso obaal marxiisahayga bootaan aramidoo ku ragtay indhahan keliga u firsha naftaydanu oomantada laa taag aqliyay irdhoobin ogsoonow inaan ku jeclahay ana love you more than my life ana xibbak ya xabiibi naku benda miimsana waa ujeedada caashaqayga ogsoonow inaan ku jeclahay ana love you more than my life ana xibbak ya xabiibi naku benda miimsana waa ujeedada caashaqayga ogsoonow inaan ku jeclahay ana love you more than my life ana xibbak ya xabiibi naku benda miimsana waa ujeedada caashaqayga ogsoonow inaan ku jeclahay ana love you more than my life ana xibbak ya xabiibi naku benda miimsana waa ujeedada caashaqayga ogsoonow inaan ku jeclahay ana love you more than my life ana xibbak ya xabiibi naku benda miimsana waa ujeedada caashaqayga ogsoonow inaan ku jeclahay ana love you more than my life ana xibbak ya xabiibi naku benda miimsana waa ujeedada caashaqayga